Akulungena uthando nolusha emva kokudivorswa uma uyisingle mother. Uma ingane yakho kade iqhele kumzali bese ngathi seduze bese yaziswa ngophila nabo engabazi. Kungebelwe kuyo kuzoqala impilo. Umuntu angeza kanjani ukuthi ingane zibe sesimeni esihle ngenkathi engena obudlaleni obusha? Sithanda ukubeka amava ethu ngalolu daba bese siletha ukubuka komqondo wengane yakho khona la ohlelweni ezomndeni ungabusalokotha kusuke. Ngubengelele ezomndeni uhlelo lwakho luletheizeluleko eyiphathekayo ngabaka Focus on the Family. Sithola umbuzo kumama ofuna ukwenza kahle enganeni yakhe kodwa khona lapho futhi ofuna ukuqhubeka ebudlaneni obusha. Ubuze wathi, ngingowesifazane odivoziwe. Ngenze njani ngengane yami ehlala kwasani ewubungani nanoma ubani omunye omusha empilweni yami ngisho nobudlelwane bothando obuqalayo nowesilisa. Indodana yami ayifunisa nhlobo ukuthi ngibe ngowayo nabanye abantu. Ngingamchazela kanjani ngalesi sikhala esiba sebudaleni sowesifazane ukuba benayo owesilisa empilweni yakhe? Wayengafuni noma mbono owesilisa phambilini okwasekhomba ukuthi sizoshada impela naye ngaze ngayeka konke. Isinqomo simile singebe ngesilula kodwa ungazenza zithi ukuthamba izinto uma uzoyibuka ngeso likandodana wakho. Kuyimvelo nje kuyena ukuba angafuni ukubona bhulukwe eduze kwakho. Akekho ongavala isikhala sikayise ngokomqondo wakhe yena abona ukuthi wena yilokho kanye uzama ukwenza. Ekukhulumeni kwethu nabazali abasengile abasuke bengena othandweni olusha, siye sikhuthaza ukuthi bangasheshi ukusondeza izingane zabo odabeni kuze kube seliphothulelwa ukushada. Kungenjalo, ezinye izingane zingenomkhuba wokusondela kulo osuke usungena naye othandweni, bese kuba incithakala uma lolo daba lothando loyo laba nenkinga kungakafiki emshadweni. Lokho kuletha omunye kumuzwa wokulahlekelwa isibili enganeni. Nakho esingakululeka ngakho. Esikhathini esizayo, uma kwenzeka kukhona oholeleka ungena othandweni naye, ungalokothi ufake ingane yakho kuze kube sekusesigabeni somethembiso nomshado. Kuleso sigaba, uyodinga ukuxoxa ngokujulile nomfana wakho. Mqinisekise ngothando lwakho nokuyinekela kuye. Mtshele ukuthi uyabona ukuthi akekho noyedwa oyovala isikhala sikayise. Kodwa ngoba umthanda kakhulu, umfune nendawo emndenini naye futhi. Yenza kahle nje. Ungaphuthumi ukumethula lobudlelwane obusha. Ungacindezeli ukunamathelana okusheshayo phakathi kwabo. Mhlawumbe ungaqala ngokubahlanganisa ngomdlalo owaziyo ukuthi indodana yakho iyawuthokozela. Ungaba yibhola, mhlawumbe ukuyishovela ibhayisekile bathi kushova-shova ndawonye. Phezu kwakho konke, kumele uyibuze ukuthi le ndoda ongena nayo othandweni uyibona ikufanele yini ukuba indoda engaba namava ukuba ngibaba enganeni yakho. Indodana yakho yiyo eseqhulwini kulolu daba. Umele ukuyibuza phezu kokuluza uthando ludla magalana ukuthi ngempela le ndoda izokwazi yini ukuba ngumzali kunye nawe kulo mfana noma indaba ingani nobabili kuphela. Uke wathi ukhona owasungena naye uthandweni phambilini kodwa indodana wakho walukhasha kwagcina kuchitheka imbiza kulani namasi. Kusemqoka ukuyibuza ukuthi kwangani ngempela kume kwenziwa yini. Nakube kwakuluvalo nomhawu nje ukuthi kunomuntu ozovala isikhala sikayise. Kumele umlisa wayiveza ngendlela embanyana indodana wakho. Impendulo kulombuzo zingaba nenani elikhulu ekukusizeni wenze inqumo eyifanele esikhathini esizayo. Uma usenemibuzo eminye kumbuthanda ukulixolela udaba ngokuthe xaxa, sikumemela ukuba uxhumane nomnyango wezokweluleka wethu lapha eFocus on the Family. Izisebenzi zethu zokwazi ukuba zikusize ngocingo noma nge-email. Sengaphinde futhi sikuxhumanise nama-therapist angaseduze nawe. Shala kule nombolo 031 716 3300 kumbe ungena ku-safamily.co.za kwesiticofo ku-counseling link. Lolu hlelo ezomndeni ulethulelwe yi-Focus on the Family. Sihlangabezwa hlelo oluzayo sesihlabelisa phambili umndeni wakho.